ngifuna ukuyenza ngibuyele emuva. Ya lapho esifuma khona. Bela siyazi lapho esifuma khona. Asiwakhohlwa amadlozi ethu. Ya, yes. No one can stop us. Aye, no one can stop us. Aye. Troya. Ah, United Stand, together to the Supreme. Kwalang, kwang, kwang.